SL on the beat.
Brother Nasir, Tony Boy, Ali Night Classic.
La 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 wangu ayuni menipa jara ghafla nikutamani rudi nyumbani unipe furaha hani hani habibti hani wangu ayuni menipa jara ghafla nikutamani rudi nyumbani unipe furaha sana umisi sana wangu kichuna ungejua jana ndotoni tena nimekuona ya halua
Hasira basi unguza hupi na zako jasbana nipe nafasi nikuonyeshe yangu furaha basi basi hasira basi unguza hupi na zako jasbana nafasi nikuonyeshe yangu furaha
hani habibti hani wangu ayuni menipa jara ghafla nikutamani rudi nyumbani unipe furaha
toba habibti toba sitorudia nilotenda huba nina mahaba moyoni mwangu na kupenda habibti toba toba habibti toba sitorudia nilotenda huba nina mahaba
I'm